Hey, what did I do today? What is that you want create? What did I do today? What did I celebrate? What did I do today? What is that you want create? What did I do today? What did I celebrate? Kwanza bwana sifiwe, haleluya. Tulowona mwaka happy new year. Kula bombe paka panda yuya. Meza ucheze, cheze ya yu. Leta misosi jiachie kula. Masha yenyewe vuvula. Panga ni wengo kuchula. Na tuijui kesho.
It's a holiday. Yani holiday. It's a holiday.
Sijui mwaka gani mtajenga choki banda. Mwisho nije kufavora njipera kuliko kuzichanga. Na mapenzi mtanangea na gafadhila.
Na uo mejipanga. Ona karamikia na kuna balia na kulavule mwamba.
Oyani.
Pauza uza. Pauza uza. Pauza uza mapenzi. Pauza uza. Pauza uza. Pauza uza. Pauza uza mapenzi. Pauza uza.
Kwanza bwana sifiwe, haleluya. Tuloona mwaka happy new year. Kula kombe paka panda yuya. Meza ucheze, cheze ya yu. Leta misosi jiachie kula. Masha yenyewe vuvula. Panga ni wengo kuchula. Na tuijui kesho.
It's a holiday. Yani holiday. It's a holiday.
Zombie, zombie ana kara, zombie ana sifa, zombie ana bala.
Uyu zombie ya mazombie. Zombie ana kara, zombie ana sifa, zombie ana bala.
Uyu zombie niye zombie, uyu mwana na bala. Ka zombie kana sifa, zombie ana bala.
Uyu zombie ya mazombie.
Zombie
ana kara, zombie ana sifa, zombie ana bala.
Comic Slicer.